Yeah. si tu vumilia. Wewe kwangu si mwerevu, kuja oshi na kwambia. Wewe kwangu si mwerevu, kuja oshi na kwambia. Wewe kwangu si mwerevu, kuja oshi na kwambia. Wewe kwangu si mwerevu, kuja oshi na kwambia.
Najua hata majibu kwako sitotarajia.